amangu munota umwe gusanga mbere shaura bibona urukundo ruri mu rubaho jejejeje eyereza umutima wawe hano ukibera hano wafashe umwanya basi ukanyumva baby nanjye ukanyumva urukundo rurimo rugenda 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 runganya If you love it too much, ndashaka nawe umumburize urukundo rurimo rugenda rugenda rugenda
rugenda n'urukundo rusha gusa nabemeza kariwe n'urukundo rusha gusa
ntabwo nkubeshya n'ukuri ntabwo nkubeshya
lotion usiga shori kwinere motion na indi option kugukunda nabigize passion nabigize person cause isura ni kamasho shepu international funga mas shori nguye show for sure niyikoraho urafite wagira ngo nigikorano tunitanamo tuzimya matara hakabi gitaramo niyikoraho urafite wagira ngo nigitomato Tunitanaho, so wano dukado vizu nivihoraho Reka nguhe location, reka tuje vocation Ushakiki njipese, nza kurinda depression Tutindane education, reka nguhe indecision Sini nyano ovulation, ningo mgangu tepeshe
Mbibi yo, nuru kundo, rusha busara